abayithandi into entle cela ungabanaka abantu bafuna sihluka cela ungabanaka abantu abayithandi into entle cela ungabanaka abantu bafuna sihluka cela ungabanaka abantu abayithandi into entle cela ungabanaka abantu bafuna sihluka cela ungabanaka abantu abayithandi into entle.